for the blood, baby. This is been our boy class.
It's me.
Your bad money.
Kusema kwanza kiutani utani nando we uko na mi twende chumbani unipe vitu furani baby una vidimpo furani mweza kukia na mina pagawa tufunga ndo kanisani na nyumba tufatwe na majawa ukiunarudi nyumbani beba na vishumbu kwa ndani tokisuma tuendani kwani wao inawahusu nini atoni pia mawe mimi kwako sibanduki wewe vurugu vurugu mimi napenda we yote naona sawa aye no baby boo you know what sipokuona tu
tabu, maisha yangu hesabu wewe jawabu. Sasa ya nini nikupe tabu? Akisiwezi. Wewe ndo unayekamilisha tabasamu langu najua. Wewe ndo unayenifikisha safari yangu na hatua. Ninakupenda. Hata wanipige mawe, mi kwako sibanduki wewe. Vurugu vurugu mi napenda yote naona sawa. Hata wanipige mawe, mi kwako sibanduki wewe. Vurugu vurugu mi napenda yote naona sawa.